நல்ல ஒரு எழுத்து.
ஹலோ
When I'm for near among whole of peace,
I'm close, I stand beside my boy, fag, I can't be.
When I'm for near the most of the thing, okay, she
is.
Ngenyanga ephelile bengifake yokuza WhatsApp ngoba ufika ngangiyabuza sengiyakhatha manje mangifake imbuzo usungikhumbule ngoba nakho usufuna amavuso Uphusha umshekasheka usucela amafeva Inamba yami wayibhala ukuthini musefa Mhlampe njengoba boboleke sima Le nqolo ngizoyehla ngcina ngihlale ngishima
Phela phela uthando Mungenamela uzela yimpatho Bathi indoda indoda ngeyimonto zayo Nami kumele ngithole yami ngunyako zayo
When you need a manghula queen
Angozwa sithandwa sami
When I'm for Nila Mosu Ting, okay, she
gave
me. I am to Yaka Yinka, for Nila Mangola Queen.
I'm also a stand by Samu, boy, fire, can't
When I'm for Nila Mosu Ting, okay, she
gave
me. I am to Yaka Yinka,
understand the stand by Samu, no man. But you shall shall in at the television. Belu exercise amalobola kolagi imali yakho yonke spend nami omakhelwane mabesha umona ngize ndini stinde sphume sha umoya abangani bakubazoze bathi ngikhlisile belu bambo lwami uwe manje ngilitholile yazi ayikho ngemali lento yini ngamatshe ayikho ngemali lento
When I'm for Nila Mosu Ting, okay, she gave me. I am to Yaka Yinka, for Nila Mangola Queen.
I'm for
When I'm for Nila Mosu Ting, okay, she gave
me.
I am to Yaka Yinka,